Swagmusic.com.
GGJ once again, Mr. Lundazi,
Money Blue,
Camilla made it.
Na madamu wanyowani inayenda kucheti. Mzelu zonga ine ponze benze perfecti. Tina yamba kupembela, mau ya mulungu na kumbelela. Wamene enzo kamba ni busa, koma kuline mutima unakana. Sina chimbele monga ni mundu wamene enzo kamba. Chinani ingala kumutima ni nakangi wanokana. Ine mzelu zanga nenzo ona monga sinilakwa. Nina nyamu kunyumba kwanga, kunyumba kwanga, kuchikwati choyamba. Kunyumba kwanga, kunyumba kwanga, kunyumba kwanga, kuchikwati choyamba. Boma panapuna kunilesa kuti nikwelele kunyumba. Wachitanga sichina zile
wakati mwana kanzi huyo mulileka, mulileka wambula kwa nanga, kumutula na kutola monyake, wajiuta ukongo nanga. Mwana kazi wakumanyika kwa chihuta ni ula oyamba. Awe
sina chimbele manga ni mundu wa menezo kamba. Chinani ingala kumutima ni nakangi wanokana. Ine mundu zanga nenzo ona munga sinilakwa. Nina nyamuka na kuyambako. Kunyumba kwanga, kunyumba kwanga, kuchikwati choyamba. Kunyumba kwanga, kunyumba kwanga, kunyumba kwanga, kuchikwati choyamba. Boma
the way.